Ichement, yeah. Oscar, right. C'est tout mes Rudy Tena. Good enough, number one, right. Afrika Mashariki, c'est tout nasoma now. Kaka njo, twende, 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 twende.
Hey pretty mama, damn you looking so fly. I cannot believe it, you're the bomb, you're the girl I need. Hello tasty lady, would you dine with me if it's alright? I wish I could be the guy that you chill with chat all day.
Wedding, oh what a day, I really love to sing Moreno. Nime data girl, oh, waiting for Moreno. Oh what a day, I really love to sing Moreno. Nime data girl.
Girl I get breathless every time I see your eyes. I'm searching for a beauty queen who can wear my diamond ring. I will never do you wrong. No games, no drama, no lies, no cheating.
Oh, oh what a day, I really love to sing Moreno. Me and my daughter girl. I really love to sing Moreno. Ni me data girl.
Lazimia umbo lako mafiga miandoko upamba na mahaith. Yote ni vya kirembo da unavutia. Unavutia na sezi katupa mbao njoo. Songe ya mazeni kupere kwa wazeni. Wajulishe eti wenda na zungusha moyo wangu. Hakisi na mungin zaidi yako marimi likwa nasa hivi dada nimekuwa. Naka katha emeyo kit naomba mwao nipata muka wekicha. Pambele ni wewe tu sister dundo na itajo. Wewe mtufungi pingu za maishtu za marai sau. Siyo siyo upuzi labda umasike usinete. Kosa mke Mungu neke baraka. Piyo ndowe mashaka sije nomba taraka.
Mokwano tungiwa kazivehe kaza mataka mungia kuzipua. Aga walai macha wasakita sato. Omokwano zita kumbu nyobu somyo.
Tipish kumoja kama wapendwa.
Ukweli
Moreno. Oh what a day, I really love to sing Moreno.
Nime
data girl.
Nakupenda sana
Moreno. Oh what a day, I really love to sing Moreno. Nime data girl.
Nakupenda sana.
I really love to sing Moreno. Nime data girl.